Mwami mbwena mboga bamba bagale Ndagulomba undi bambe ambebo Nditole bulumbe wago munyiga yonse Ndigwashe mwami ndalomba sunu Moyo wangu nujisa ndagulomba mwami Utandilegele line mwana wago Mwami mbwena mboga bambaba gale Ndagulomba undi bambe ambebo Nditole bulumbe wago Ndigwashe mwami ndalomba sunu Moyo wangu nojisa ndagulomba mwami Utandilegele line mwana wago Ndalala mboya nina gulila Ndalala mboya Kunyina manjaga,
kunyina lufu,
kunyina
gulila,
jejulu njelombo yagu yagu kalambo.
Jelila mwami, wawala kutujinga, jelila mwami, wawala kututola, kutu.
Toya ndi huyo lago
Ndalala
mboya Kunyina gulila
Ndalala
mboya
Kunyina
manjaga
Kunyina lufu
Kunyina
gulila
Jejulu njelombo yagu yagu kalambo Toya ndi huyo wago Mwami mbwena mboga bambaba gale Ndagulomba undi bambe ambebo Nditole bulumbe wago munyiga yonse Ndigwashe mwami ndalomba sunu Moyo wangu nojisa ndagulomba mwami Utandilegele line mwana wago Mwami mbwena mboga bambaba gale Ndagulomba undi bambe ambebo Nditole bulumbe wago Ndigwashe mwami ndalomba sunu Moyo wangu nojisa ndagulomba mwami Utandilegele